Akna Marquis, the Beam Boy, and X Events, you know.
And there were some records.
Make it a food. Make it a food. Boboli Nenjala, make it a food. Boboli Kumpi Kufa, food. Make it a food. Make it a food. Boboli Nenjala, make it a food. Boboli Kumpi Kufa, food. Fukale make it a food. Se wana wani pomerwa no rumoni. Here now I decide. Se njagala nkuweli nyamali lodi. Katipele kela mpite mudisi lodi. Mami naena wanafuse landi lodi. Kana embuza umachi za bread. Zila miwame nafuse mwana walodi. Kami toga now make it the end. Owasi checho gena kufuka sekendi. Aba boy aba kwete ganga ngeladi. Na yoyo simu takuwa is my friend. Oh are you? Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. When kulaba na enju mirwa ne banka. Sasa nye sente sitereka mubanka. Nememe yange waju wa makuwa ranka. Aobave kwa wafana nanga chwaka. Kalofana na nguo musomesa ne choka. Yangu osomesa zunu nalese choka. Zewola wanyumi kwa kala ya bulaka. Uchidato chane za singa moko. Ya make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumbi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumbi kufa food. Zeba pita de Beam Boy aknamo. Kuba muziki wano nina netulamo. Toda mke grebo ya gala kunyi mirilamo. Kuba naenda wana fuso mchamo. Zewola wa ya vma honu durimo. Elo ya gala kuyitile imamu. Aja kogela chimu alamu. Koja kutegele chinafamu. Zewola wa ya vma honu durimo. Elo ya gala kuyitile imamu. Aja kogela chimu alamu. Koja kutegele chinafamu. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Make it a food. Make it a food. Boboli nenjala make it a food. Boboli kumpi kufa food. Alex Events, I sign out.